happy. Sari sari farhadi. Goodbye.
Today
happy happy.
Now sari
sari sari.
Today
farhadi.
Twaanza shukurani, asante ya karima, kwa yote mitihani, kumaliza salama. Leo tupo furahani, kama mnavyo tuona, ila yaliyo mundani, nyoyo zina sonona. Kipenzi chetu hubi, skuli ya farahedi, kuyacha hatuwezi, tuipenda sana Allah.
Today
happy happy,
nara saidi
sadi sadi,
tuyaga
farahadi.
All of you say
goodbye.
Leo fomfo furahani tumemaliza, tulihaso darasani mpaka kufika. Yetu macho taabani si kwa kukesha, siku kucha bukupeni twatiririka. Twawashukuru sana nyote walimu wetu, kweli mlipambana kwa ajili ya ndoto zetu. Leo tunaachana, twarejea makwetu. Lini tutaonana, enyi vipenzi vyetu? Twamomba subuhana, kwa juhudi mlizofanya. Akhera wape jana, tunawapenda sana.
Today
happy happy,
nara saidi
sadi sadi,
tuyage
farahadi.
All of you say
goodbye. Walimu wetu, viongozi wetu, vipenzi wetu, kwaherini.
Shehe Muhammadi ateiwani, zako jitihadi hazina kifani. Mwenye kiti bora wa istiqama, atakulipa Mola mengi ulofanya.
Walimu wetu, viongozi wetu, vipenzi wetu, kwa elini.
Mr. Good, Mr. Fumani na Mr. Salim, Mr. Win, Mr. Hasani na Mr. Fuad. Allah wab, nyingi baraka na tele thawab. Azim watch, Mr. Makaka na Mr. Raja.
Madam Fatma'a, wa heshma'a, trompeta'a.
Kwaherini.
Amen, amen, amen,
Maliza.
Amen, amen, amen,
Maliza.
Isa Amur, Isa Ahmad, Umar Ali, Umar Hamad, Salim Saif, Salim Jum, Fadhilina Adil pamoja na Saif, Ahmed, Ahmad, Qasim na Kombo pamoja na Sor. Wote hao kwa pamoja wamemaliza kwa klasi form 4.
Madam Fatma'a, wa heshma'a, trompeta'a, kwa herini.
Amen,
amen,
amen, Maliza.
Salama.
Amen,
amen, Amra.
Amen, Maliza.
Raubat.
Amen, amen.
Qudrat.
Amen, Maliza.
Sumaya.
Amen, amen.
Yusriya.
Amen, Maliza.
Ibtisam.
Amen, amen.
Aisha Salim.
Amen, Maliza.
Umul Khair.
Amen, amen.
Aisha Sulaiman.
Amen, Maliza.
Swafa.
Amen, amen.
Najira.
Amen, Maliza.
Aywa.
Amen, amen.
Amen, 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 Maliza. 2020 form 1, 2023 form 4, leo tupo wajan, tumemaliza. Amen, 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 Maliza. Amen, 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 Maliza. Maliza.
Amen, 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 Maliza. Amen, 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 Maliza.